wipe mulengeti chii.
Baby go down, napenda ukiteka tu, ukicheza mina cheza mbo.
Chico!
Baby baby love me tender, I wanna see you ukicheza. I like anything she do, uko wangu tu. Oh baby give me, I give you, I go die for you.
Emesa, kifesa. Emesa, kifesa. Like it this, like it that. Zagadis, zagadati. Like it this, like it that. Zagadis, zagadati.
Oh my baby need again. Kuya basi tu koze. Oh my sherry come close. Chumbani unisoze. Usiwasikize watu,
usiwasikize watu.
Wanapenda my story,
wanapenda my story.
Usiwape nafasi,
usiwape nafasi.
Ya kukuita cheri mama,
ya kukuita cheri.
Go down, sembe sembe oh. Chuchu dede, my sweetie banana. Amunanga pepele wetika, makilele wakukugusa nda uwaga njogo. Go down,
cheza na miye, ringa na miye mama.
Go down, batu batizo we, wanapenda kabia bogo we. Baby go down, napenda ukiteka tu, ukicheza mina cheza mbo.
Like it this, like it that. Zagadis, zagadati. Like it this, like it that. Zagadis, zagadati.
Oh my baby twende twende, twendo nipe kumaboro. Sheri nanga twende twende, tupige tukamoko.
Acha acha acha.
Buyana bwako mami, buna tumana panchi. Usiogope niko na kafati, moyo nisitakushiti. Ikiuno yako we nyonga, nyonga. Go down, go down, moyo wivu we vimba, pasuka. Usiwasikize watu,
usiwasikize watu.
Wanapenda my story,
wanapenda my story.
Baby go down, napenda ukiteka tu, ukicheza mina cheza mbo.
Like it this, like it that. Zagadis, zagadati. Like it this, like it that. Zagadis, zagadati. Emesa, Jospeka Jibe, Kifesa.
MC Calve Mulungu.
Emesa,
Jorusime,
Kifesa.
Trezor La Presse.
Emesa,
let it come up,
Kifesa.
Roda Band,
Emesa.
King of Ring,
Kifesa. Kapima pima kaliwezaka.